genge ini yenyu. Yule moja kwa shura kwa mtungaji. Phone yangu ndogo yuniambia unsupported content. Phone yangu ndogo yuniambia you are red too large. Phone yangu ndogo yuniambia kwa shura kwa this is too much. Phone yangu ndogo kuharibia wanadai mini mdogo. Mini mdogo. Phone yangu ndogo yuniambia unsupported content. Phone yangu ndogo yuniambia you are red too large. Phone yangu ndogo yuniambia kwa shurapa this is too much. Phone yangu ndogo kuharibia wanadai mini mdogo. Mini mdogo. Lipele kwa London nicheze away. Nimerudi na nastay by the way.
Lipele kwa London nicheze away.
Nimechoka kuwafuata fuata kipaparazzi na wakidi nyumbani hamjui mimi ni mzazi. Miaka sita na sijui mikikipaji. Niliwashughulikiaga kila kizazi. Kuna mvua kuna jua mimi sikutaka kujua tho. Mlinibagua but nikajitambua kabla nyiku nijua. Nimetoka na hope hamtogopa. Hamkuziba ufa hamkujengo kuta kulibomoka tu. Nikapita na mafuta ni pilka pilka ya kutafuta tafuta. Nitie milka alete milka can. Kuna ngombe na faku milk man. Kabla watangaze game younger man. Nite milka alete milk can. Kuna ngombe na faku milk man. Kabla phone yangu ndogo yuniambia unsupported content. Phone yangu ndogo yuniambia you are red too large. Phone yangu ndogo yuniambia kwa shurapa this is too much. Phone yangu ndogo waribia wanadai mini mdogo. Mini mdogo. Phone yangu ndogo yuniambia unsupported content. Phone yangu ndogo yuniambia you are red too large. Phone yangu ndogo yuniambia kwa shurapa this is too much. Phone yangu ndogo waribia wanadai mini mdogo. Mata hiende kitriko naliwa show. Ken resist, tukasia mewa show. Mina weze wako tupa zangu flow. Kuniza box Carolina pia na flow. Uki grow, unataka foundation bro. CEO ni HDL wajua hiyo job. Hakuna hata kujifanya tuwajua mob. CEO this juicy, alipigwa na mob. Na mapesa juicy, akaibiwa na bomb. Boy wango mkuria, akashikwa na ndom. Watu wagwa easy, choka pigwa na bomb. Pole, wacha ningoje siku ya guna kama. Kuna haraka haraka wetuliza madam. Kila beat niko shua niko kwa jam na kam. Kwa jam na kam. So acha kudai ati ati. Phone yangu ndogo yuniambia unsupported content. Phone yangu ndogo yuniambia you are red too large. Phone yangu ndogo yuniambia kwa shurapa this is too much. Phone yangu ndogo kuharibia wanadai mini mdogo. Mini mdogo. Sasa kuambia phone yako ndogo anamaanisha uwezo wako mdogo. Masika wa genge tunakataa hiyo.